Mwane mwane mvela, konse kumumuli, nanga muli bwanji. Iyi ndi nthawi ya program ya Tisanthule Bible, pomwe timamva mwa Mulungu akusanthulidwa. Lero timva zambiri za Mkhristu amene ayenera kukhala chidziwitso ndi chikondi pa abale ofowoka. Nkhani yonse ili ku 1 Corinto chapter 8, ndipo tiyambire pa verse 1. Paja mprogramu yapita ija tinali mwa Corinto chapter 7. Nayu mbale Osman Chilola Manda kuti atitsogolere mkusanthulidwa kwa mawu athu lero. Tiyeni timulandire.
Landirani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo. Lelo ndi tsiku lina labwino lomwe Yehova watipatsa. Koma poyamba tiyeni timulole Ambuye kuti atitsogolere ndi mawu ake apa Masalimo 68 verse 19 amene akunena kuti wolemekezeka Ambuye tsiku ndi tsiku atisezera katundu ndiye Mulungu wachipulumutso chathu. Tsono mu programu ya pita ija tinali kukambirana pa 1 Korinto 7 verse 20 mpaka 40. Momwe tinali kuona nkhani yakuti Akhristu akhale momwe anayitanidwira poyika Yesu Khristu patsogolo. Ndipo lero tulowa mu 1 Korinto 8 verse 1 mpaka 13 momwe tikambirane zakuti Khristu ayenera kukhala ndi chidziwitso komanso chikondi chapa abale wofoka. Tsopano tikulowa mu ndime yomwe ifotokoze za ufulu wa Khristu umene ukukambidwa kuchokera mu chapter 8 mpaka chapter 11. Ndime imene ikufotokoza zinthu zambiri zomwe zikukhudza ufulu wa Khristu. Koma chapter 8 ndi chimene chikuyesa kupereka yankho kuvuto lomwe Khristu akhala akukumana nalo kuti ngati ali ndi ufulu wakudya nyama kapena ayi. Ndiye pamene tizikambirana nkhani imeneyi tiyenera kukumbukira kuti Paulo akulemba kalata iyi kwa Akhristu aku Korinto amene akuwatchula kuti ndi makanda mwa Khristu. Tele pofuna kuyankha funso ili, Paulo ayamba ndi kufotokozera nkhani ya umunthu kenaka adzafotokoza moyo wa uzimu. Tsono chapter chimenechi ndi chofunika kwambiri kwa inu ndine popeza mpingo uwu uli pa muyeso kapena kuti uli pa levulo wa umunthu. Tele ndifuna ndikuuzene kuti nkhani ya chakudya ndi imene inautsa mkangano kapena kuti anthu samaivetsa monga nkhani ya ukwati ija ndi kutha kwa ukwati. Nkhani ya zakudya ndi imene mipingo ina masiku ano imayika chikhulupiriro chawo kwambiri kotero kuti anakhazikitsa malamulo mu mpingomo. Tsono chinthu chochititsa chidwi ndi chakuti Mulungu mchipangano chakale anapereka malamulo kwa ana a Israeli pa nkhani ya chakudya makamaka kudya nyama. Mukumbukira kuti mbuyo mutidanena kuti nyama yomwe imayenera kudyedwa ndi yachiboda chogawikana ndi yopyukula. Iyi ndiyo njira yomwe inachotsa nkhumba mugula nyama zodyedwa ngakhale kuti ndiyogawika chiboda koma sibyokula. Komanso tidaona gulu la mbalame ndi somba zina zomwe ndizosadyedwa. Nkhani yonseyi ili mbuku ya Levitiko ndi Deuteronomy chapter 14. Ndiye pamene tikamba nkhani iyi tiyenera kudziwa kuti mipingo yomwe inakhazikitsa chikhulupiriro chawo pa zakudya sadziwa zambiri za nkhani imeneyi. Tsono mwina mwafunsa kale kuti panali chifukwa chanji kuti Mulungu apereke chakudya chotere kwa ana a Israeli. Pa Deuteronomy chapter 14 verse 1 mpaka 3 tikupeza yankho lomwe likuti inu ndinu a Yehova Mulungu wanu musamadzicheka kapena kumera tsitsi pakati pa maso chifukwa cha akufa popeza ndinu mtundu wa anthu opatulikira Yehova Mulungu wanu. Ndipo Yehova anakusankhani mukhale mtundu wa anthu wapa wokha wa iyeyeka mwa mitundu yonse ya anthu okhala pa nkhope pa dziko lapansi. Komanso kupatula chifukwa ichi chimene Mulungu wapereka ine ndimakhulupirira kuti chakudya chimene chili chabwino ndi chofunika kwambiri kumatupe wathu. Telelelo lino madokotala na wonso amalangiza wanthu pachakudya choyena matupi athansi. Mwanjira ine tikunena kuti Mulungu anapereka chakudya chabwino kumtundu wa Israeli. Ndiye pamene tuwerenga Baibulo tikupeza kuti muli zinthu zina zomwe Mulungu anaonetseratu kuti sizabwino kuti ife tizichita zinthu zimenezo. Chitsanzo Mulungu amaletsa kuledzera. Apa munthu sangafufuzenso zakuipa kwake ayi, chifukwa zotsatira zake zimachita kuonekeratu. Ndiye pali madera rena a zinthu zina amene sanafotokozedwe moveka bwino ayi. Ndipo mwina Bible lilibe mavesi ooneka bwinobwino kuletsa nkhani imeneyi. Mwachitsanzo tikhoza kufunsa kuti kodi ndi bwino kuti mkhristu asute folia? Ndiye nkhani yontere imafuta kuweluza. Taonani pali madera ena, anthu amasambira pamodzi ndi amuna ndi akazi omwe, komanso ngakhale pamodzi ndi ana wawo omwe. Ndipo alibe vuto pakuchita chimenechi, koma amadana ndi kusuta fodya. Tsono nkhani yonseyi kupita pakuti pali malamulo ena amene anakhazikitsidwa ndi akhristu ena. Ena mwa malamulo awa ndi abwino pamene ena ndi oyipa. Tsono ine sindikufuna kuweluza malamulo amenewa ayi, koma ndifuna ndionetse fundo yaikulu yomwe Paulo akunena. Ndiye kuti fundo imeneyi tiimvetse bwino, ndi bwino tidziwe zina zimene zinali kuchitika mu Korinto. Mwachitsanzo, kuti munthu apeze nyama yabwino samenera kukadya ku restaurant ayi, koma amenera kukagula nyama yakeyo ku shop kapena kuti ku stolo yomwe kachisi inali kuyendetsa. Tsono chimene chimachitika ndi chakuti anthu anali kubwera ndi nyama yabwino kukachisi kukapereka sembe kwa milungu yawo. Ndi nyama ija sinali kukhalitsa, popeza anali kukhulupirira kuti milungu yawo inali kudya nyama ija. Wokondedwa anzanga paulendo, zinthu sizinali chomwecha. Anthu anali kuchotsa nyama ija ndi kumagulitsa mashopo awo amene anali akachisi, kutanthauza kuti munthu akafuna nyama yabwino amakayipeza ku mashopo akachisi. Koma taonani kuti akhristu ena anali kunyasidwa kudya nyama yomwe yaperekedwa ku mafano. Tere anali kufunsa Paulo kuti ayenera kuchita chiyani pa nkhani imene. Iyi ndiyo nkhani yomwe Paulo akukamba mu chapter chimenechi. Kodi mkhristu ayenera kudya nyama yomwe inaperekedwa ku mafano kapena ku milungu ina? Ili linali vuto lalikulu kwa akhristu ambiri amene anachoka ku chipembedzo cha mafano, ndipo amaona kuti ndikusewera ndi uchimo kuteloko. Pamene akhristu ena samaona kuti ndi vuto. Teletieni pano timve zomwe ana anene Paulo pavuto limeneli. Tere chapter 8 chimenechi tuonamo za ufulu wa mkhristu kudya nyama. Verse 1. Koma zoperekedwa nsembe kwa mafano tidziwa kuti tilinacho chidziwitso tonse, chidziwitso chitukumula, koma chikondi chimangirira. Ngati wina ayesa kuti adziwa kanthu, sanayambe kudziwa monga ayenera kudziwa. Nkhani iyi ndi yayankho lomwe Paulo akupereka ku mpingo wa ku Korinto, mmene anali kufunsa kuti achite chiyani pafunso la kudya nyama yomwe inaperekedwa kwa mafano. Ndiye pamene Paulo akuyankha funsoli, akuyamba kunena kuti kukhala ndi chidziwitso cha zinthu kumapereka kunyada kapena kumapereka kudzitukumula. Popeza munthu amadziyeneleza kukhala wodziwa zonse, ndipo amaona kuti alipo yekha, kutanthauza kuti palibe wina angamupambane pa chidziwitso. Tsono chifukwa cha mtima wodzikweza uwu, pakuchita zinthu amachita mwankhaza komanso amachita mwaukali. Ili ndi vuto lalikulu limene lili pakati pa anthu ambiri masiku ano, popeza amaganizira kuti amadziwa zambiri koma pamene sadziwa kanthu. Ndiye mbali ina Paulo akunena kuti chikondi sichipereka kunyada kapena kudzikweza ayi. Mwanjira ina tikunena kuti chikondi pa Mulungu ndi cha anthu ena, chimaonetsa khalidwe lathu lofatsa. Pankhani iyi Paulo akunena kuti pakanakhala chikondi pakati pawo, ili silikanakhala vuto ayi. kotera kuti akhristu akanakhoza kufunsana wina ndi inzake. Iye akunena zimenezi chifukwa chakuti akhristu amene amayesa kuti ali ndi chidziwitso chonse akanafunsira kwa wena, ili silikanakhala vuto ayi, popeza palibe chifukwa chakuti munthu aope mafano. Tsono vuto ili linaadza chifukwa cha umwana umene unali pakati pa akhristu a ku Korinto. Taonani iwo amaganiza kuti akuchita chinthu cholondola pamene anali kuopa mafano amene alibe mphamvu ina iliyonse. Tere pa fundo iyi, Paulo akunena kuti sibwino munthu kuganiza kuti akudziwa zonse. Tere ife tonse sitidziwa zonse, kotera kuti timaphunzira nthawi ndi nthawi. Taonani Paulo kwa Filipi 3 verse 10 akunena kuti, kuti ndinzindikire iye ndi mphamvu ya kuuka kwake ndi chiyanjano cha zolowa zake pofanizidwa ndi imfa yake. Kutanthauza kuti ife tonse tifunadi kukhala ndi chidziwitso cha Yesu Khristu ndi mphamvu yake kuposa chidziwitso cha zinthu zina zonse. Verse 3. Koma ngati wina akonda Mulungu, yemweyo adziwika ndi iye. Mundime iyi Paulo akunena kuti ife ngati akhristu tili ndi chidziwitso china chomwe chimaongolera moyo wathu. Wokonedwa anzanga pa ulendo, Paulo akunenetsa kuti palibe chidziwitso choona choposa kudziwa Mulungu. Kutanthauza kuti pamene munthu adzazidwa ndi chidziwitso cha pa Mulungu, ndiye kuti akudzazidwa ndi chikondi cha Mulungu. Ndiye chikondi cha Mulungu ndi chimene chimalimbikitsa chikondi cha pa anthu ena. Tele munthu akakhala nacho chikondi cha pa anthu ena ndi chimene chimasefukira kuchimwemwe pakati pa anthu onse. Verse 4. Tsono kunena za kudya zoperekedwa nsembe kwa mafano, tidziwa kuti fano silili kanthu pa dziko lapansi ndi kuti palibe Mulungu koma mmodzi. Nkhani ili mndime ino ikuti, pamene munthu avomereza Yesu Khristu kukhala mbuye wa moyo wake, akutanthauza kuti ali ndi chidziwitso cha mawu a Mulungu, ndipo amazindikiranso kuti mafano ali chabe. Ndiye ngati adziwa kuti mafano ali chabe, zikutanthauza kuti pali Mulungu mmodzi yekha basi. Mwa njira ina Paulo akunena kuti nyama yomwe yaperekedwa ku mafano ilibe vuto lina lililonse, ndipo kuti palibe china chilichonse chomwe chingachitike ku nyama imeneyi. Kunena kuti nyama imeneyi sinadetsedwe mwa njira ina iliyonse. Ndiye mwa chiphunzitso ichi akhristu ayenera kugula ndi kudya nyama imeneyi popanda vuto lina lililonse. Anzanga, sindidziwa inu ngati mkhristu nkhani ya kudya nyama imakukhudzani bwanji. 5. Pakuti ngakhalenso iliko yoti yonenedwa milungu kapena mwamba kapena pa dziko lapansi, monga ili kwa milungu yambiri ndambu ya ambiri, koma kwa ife kuli Mulungu mmodzi Atate amene zinthu zonse zichokera kwa iye ndi ife kufikira kwa iye. Ndi Ambuye mmodzi Yesu Khristu amene zinthu zonse zili mwa iye ndi ife mwa iye. Pano pali nkhani yakuti mwamba ndi pa dziko la pansi lino pali mafano amene amatchedwa milungu. Ndiye anthu a ku Korinto anali ndi chikhulupiriro chakuti milungu imeneyi ili ndi mphamvu ina yake pa moyo wake wa munthu. Koma choona ali ndi chakuti milungu imeneyi ilibe mphamvu ina iliyonse yomwe ikhoza kudetsa cholengedwa chine chilichonse cha Mulungu. Tamvani, 1 Timoteo 4 verse 4 akunena kuti, pakuti cholengedwa chonse cha Mulungu mchabwino, ndipo palibe kanthu kayenera kutayika ngati kalandiridwa ndi chiyamiko. Tere ndi mawu awa, ife akhristu tiyenera kuzindikira kuti tili ndi Mulungu mmodzi yekha basi. Ndipo kaya milungu ina ichuluke motani, ife wathu ndi mmodzi yekha amene ali ndi ulamuliro pa ife tonse. Taonani kuti Mulungu ameneyu ndiye wolenga china chilichonse, ndipo kuti china chilichonse ndi cha iye. Uyu ndi mulungu mmodzi amene asunga ndi kusamalira ngakhalenso kuteteza wana wake. Okwanidwa anzanga paulendo, kodi inu mumadziwa kuti ndinu wolengedwa wake wa mulungu, ndipo kuti moyo wanu uli mdzanja lake? Kapena tifunse kuti, kodi mumadziwa kuti moyo wanu uli pansi pa ulamuliro wa mulungu? Ndiye chimene ndifuna kunena ndi chakuti, pamene tikhala mdziko lino, tiyenera kudziwa kuti pali mulungu mmodzi, amene ndi Atate, komanso tili ndi Ambuye wathu Yesu Khristu kudzera mwa Iye. Ndipo zinthu zonse zinalengedwa ndi zake za Iye. Verse 7. Komaro chidziwitso sichili mwa onse, koma ena ozolowera fano kufikira tsopano. Adyako, monga yoperekedwa nsembe kwa fano, ndipo chikumbuntima chawo popeza chofoka chidetsedwa. Paulo akukamba nkhani ya Akhristu amene ali wofoka. Iye akunena kuti awa ndi Akhristu amene ndi makanda, amene akanali mthupi, amene amakhumudwa kapena kuti amanyasidwa akadya nyama imene yaperekedwa ku mafano. Tere mwina nkufunsa kuti kodi chifukwa chani Akhristu otere anali kunyasidwa nayo nyama yoperekedwa ku mafano? Yankho ali kuti iwo analibe chidziwitso chenicheni cha milungu yonama. Mwanjira ina Akhristu otere samadziwa kuti fano kapena kuti mafano ndi milungu yomwe ilibe mphamvu, kutanthauza kuti samadziwa kuti milungu yotere sikhoza kudetsa chakudya. Ndiye chikumbuntima chawo chinali kuwasowetsa mtendere. Akhristu otere anali kunena kuti iwo sangadye nyama yomwe inaperekedwa ku mafano chifukwa ndiwo anthu opatulika. Mwaicha Akhristu awa anali kudana ndi Akhristu ena amene analibe vuto pakudya nyama yoperekedwa ku mafano. Ndiye Paulo pa udani uwu akunena kuti udaniwu unali kuchitika osati chifukwa chokhala ndi chidziwitso pa moyo wa uzimu ayi, koma chifukwa chakusadziwa. Tele Paulo akupereka lamulo lalikulu. Verse 8. Koma chakudya sichitivomerezesa kwa mulungu, kapena ngati sitidya sitisowa, kapena ngati tidya tilibe kupindulako. Tsono nkhani pano ikuti chakudya sichitiyenereza kukhala mchanjano ndi mulungu ayi. Kapena pamene sitidya sizitanthauza kuti ife tikhoza kukhala woyipa pamaso pa mulungu ayi. Paulo akunenetsa kuti chipembedzo ndi chinthu chachikulu ndipo sitingayelekeze ndi maganizo wambayi. Taonani kuti mulungu amaona mtima zolinga ndi maganizo a munthu kuti zili zotani pamaso pake. Kutanthauza kuti kupembedza kuona sikuli pakusunga zinthu ngati izi ayi. Mwanjira ina Paulo akunena kuti kudya nyama kapena kusadya zilibe ntchito pa chipembedzo. Ndifuna ndikumbutsenso kuti Petulo anasautsidwa mu mtima mwake pamene anawuzidwa kuti aphe ndi kudya nyama zomwe zinatsitsidwa kuchokera kumwamba. Iye anavutika chifukwa panali nyama zodyedwa ndi zosadyedwa. Izi zinali chomwechi chifukwa anakula ndi chikhulupiro chosala nyama zina ndi kudyanso nyama zina. Koma potsiriza anaadya chifukwa mulungu anamuuza kuti asayese chodetsedwa chomwe mulungu wachiyeretsa. Tere ndiyo nkhani yomwe imapezeka pa Machitidwe 10 verse 14 mpaka na 15. Wokondedwa anzanga paulendo, mwachitsanzo ichi tikuona kuti mulungu sakuyika somalire pakati pa nyama zodetsedwa ndi zosadetsedwa. Izi zinapita kotera kuti tikhoza kudya nyama ina iliyonse imene tingafune. Tere Paulo akutsindika kunena kuti nyama sitiyenereza ife kwa mulungu ayi. Ife ngati wokhulupirira tili ndi ufulu pangani iyi kuti tikhoza kuchita monga momwe tifuna. Verse 9. Koma yang'anirani kuti ulamuliro wanu umene ungakhale chokhumudwitsa ofokawo. Tsono nkhani ili pano sikupeleka chiweruzo kuti ndibwino kudya kapena kusadya nyama ayi, koma kuganizira anthu ena amene ali wofoka. nkani ndiye kuti inu mukhoza kudya nyama iliyonse imene mufuna, popeza muli ndi chidziwitso chakuti mafano alibe ulamuliro pa chakudya china chilichonse. Ndiye popeza muli ndi chidziwitso komanso muli ndi chikondi pa anthu ena, muyenera kuwaganizira anthu amenewa. Kunena kuti simuyenera kudya nyama yomwe ingayipire kapena kukhumudwitsa anthu ena. Uku ndiko kuganizira Akhristu amene ali wofoka mchikhulupiriro kuti chimene ndichita ine asakhumudwe nacho. Verse 10. Pakuti wina akaona iwe amene uli nacho chidziwitso uli kukhala pa chakudya mkachisi wa fano, kodi chikumbu mtima chake popeza ali wofoka sichidzalimbika kudya zoperekedwa nsembe kwa mafano? Pano ndi ambe ndi mawu akuti ambiri a ife amene tili wokhulupirira tidasiya kuchita zinthu zina chifukwa sitifuna kukhumudwitsa anthu ena. Mwachitsanzo, inu mwina mudasiya kucheza pamalo omwe la moa chifukwa simufuna kukhumudwitsa anthu amene ndi wofoka mchikhulupiriro chawo. Ndiye tikafufuza tiona kuti amenewa amachita zinthu zimenezi chifukwa chachikondi chomwe ali nacho pa anthu enawo. Verse 11. Pakuti mwachidziwitso chako wofokayo atayika, ndiye mʼbale amene Khristu anamvera. Tsono fundo imene akutulutsa Paulo pano ndiyakuti inu muli ndi chidziwitso kuti mafano alibe mphamvu ina iliyonse, ndipo kuti ndikosavuta kuti mudye nyama yoperekedwa ku mafano. Koma pamene tikudya kapena kuyandikira kufanolo, munthu wofoka amataya chikhulupiriro kuti ndi Mulungu yekha amene ali ndi mphamvu, kotero kuti mʼbale uja amatayika. Tsono Paulo akunena kuti sibwino kubweza mʼbale mchikhulupiriro popeza Khristu anakhetsa mwazi wake pa iyeyo. Momwemo inu amene muli ndi chidziwitso chokwanira muyenera kuwachitira chifundo iwo amene ali wofoka. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu mumava nawo chisoni abale wofoka kapena mumawatonza? Mwachisoni Khristu wolimba amathandizira kubweza mbuyo Akhristu wofoka chifukwa amawatoza mʼmalo momathandiza. Verse 12. Koma pakuchimwira abale ndi kulasa chikumbu mtima chawo chofoka, muchimwira kotero Khristu. Chifukwa chake ngati chakudya chikhumudwitsa mʼbale wanga, sindidzadya nyama ku nthawi yonse kuti ndingakhumudwitse mʼbale wanga. Mundimeyi muli nkhani ziwiri zimene ndi zofunika kwambiri. Nkhani yoyamba Paulo akunena kuti inu amene muli Akhristu olimba, mukakhumudwitsa mʼbale wofoka mukuchimwa kwa Khristu amene adafera mʼbaleyo. Kachiwiri tikuona kuti Paulo akulumbirira kuti ngati chakudya chimene iye akudya chikhumudwitsa mʼbale, iye sadzadya mpaka muyaya. Ndiye nkhani yonseyi akumaliza ndi mawu akuti munthu sayenera kunena kuti chakudya ichi ndi chabwino kapena choyipa ayi, koma munthu ayenera kukhudzidwa ndi mʼbale wake amene ali wofoka. Kutanthauza kuti Khristu asataye chidziwitso chake kuti palibe lamulo loletsa kudya chakudya ayi, koma chikondi pa mʼbaleyo ndilo likhale lamulo lomwe likhoza kumuletsa kudya chakudya chotere. Tsono lero ndifuna tibalekeza pano, koma timasanthula 1 Korinto 8:1-13 momwe takambirana zakuti Khristu ayenera kukhala ndi chidziwitso komanso ayenera kukhala ndi chikondi pa abale wofoka. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Ameneyo anali mʼbale Osman Chilola Manda kutizogolera kusanthula mawu Mulungu kuchokera ku 1 Korinto chapter 8 tinayambira pa verse 1 talekezera verse 13. Mprogramu yathu yotsatira tizalowa ndithu mu 1 Korinto chapter 9. Tamva zambiri lero za Mkhristu kukhala chidziwitso komanso wachikondi pa abale ofowoka. Mprogramu yathu yotsatira tizamva zambiri. Kwa lero tisiyane pamenepa ndi makera awa. Email address yathu ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, ndipo ma SMS ku Malawi timalandira pa 083-500-222. 083-500-222. Ndiponso email address yathu ndi radio@twrmw.org. Tikumbutsani kuti tisanthule Bible ili pa internet pa kera i ttb.twr.org/chichewa. ttb.twr.org/chichewa. Ngati mwina simungathe kufufuza nsanga, mungo funa mau aja olemba tisanthule Bible pa malo aja pofufuzira paja. Kwa lero tiseremene pa, Ambuye akudalitseni.